está na mala, está na mala. Basi twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu njo kuresist. Utafanya ni chekeshe chele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu njo kuresist. Utafanya ni chekeshe chele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Ai ai, fine mama huu ni nani, who's the new chick. Unacheka na kijana chukua boutique. My jaber, sura nzuri uko unique. Una mastoria na ngori utani uki. Nimekusoma baby gani kona blueprint. Shika simu swali na kuja ti who's this. True thing baby girl see to do this. Sari za wajinga niko hapa kasi twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni chekeshe chele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni chekeshe chele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Ai ai, ameni nice ezi yamini. Nathania ametumwa she is all over me. Tafkari zangu misi yamini. Juki doko nfunge ndoa mimi hapa stoki. Na basi unachotaka suna jo utakipata. Bahati yako umepata na nastana. Na ya badai labda tunila wama. Nishanza kuwaza toka usiku na mchana. We oh oh oh. Eo oh oh. Eo. Nataka ni kushike kama fande. We singumu joku resist. Utafanya ni chekeshe chele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni ni jamii. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni chekeshe chele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni chekeshe chele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni chekeshe chele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Ai ai.